More music on trendybeats.com.
Abba!
Classic music.
Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Tukata mti tunapanda miti. Sina size ya kuvaa sipi miki. Kiwasha mziki wangu mtiti. Fiti kalikiti biti mikiki mikiki. Tabia, tabia
unakomesha.
Maisha ya kuchukia
watu najitisa.
Mwanamke apendi stress
pepresha.
Nataka mwanaume
usaka pesa.
Kizuri kinajiuzaga
promotion.
Nazani hawaja kujuwaga
waonyeshe.
Doa do mwendo angamia
slow motion.
Shuguri nasimamia
kumaitisha.
Losema tufiko najuliza vipi. Macho kondoa, kondoa. Sijaweke mwanga, sijabeba kwa lifti. Nimetoboa, toboa. Bado sema tufiki wanajuliza vipi. Macho kondoa, kondoa. Sijaweke mwanga, sijabeba kwa lifti. Nimetoboa, toboa.
Kama kusubiri, tumesubiria sana. Imesha kuwa long time. Mvumilivu, tumevumilia sana. Imesha kuwa long time. Kama kusubiri, tumesubiria sana. Imesha kuwa long time. Nivumilivu tumevumilia sana. Imesha kuwa long time.
Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na baby girl you gon' kill somebody. Juu chini move shake for your daddy. Fanya kama vile unatafuta mtaji. Zuri wa nyumba chondo inavutia wapangaji. Mwanaume wa kazi shashiba ugali. Mwanaume mzasi na kisu kikali. Chinja chinja shusha mizigo kama bandari. Wenja winja kibiza mtu kwa dakitari. Sinipe kitanda staki waga silari. Nioneshe kiwanja wapi nataka kupari. Mtu hatari mtu hodari mtu mkangari. Mtu he kanyaga wone msumari. Dede dede simama tembea. Tete tete mtoto kaongea. Bebe bebe utaka bembea. Naifunga kazi nimeisomea. Mwagika mwagika mwagika. Mwa. Katika, 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 ka. Aya, ya, 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 ya. Nasema tufiki wanajuliza vipi. Macho kondoa, kondoa. Sijaweke mwanga, sijabeba kwa lifti. Nimetoboa, toboa. Nasema tufiki wanajuliza vipi. Macho kondoa, kondoa. Sijaweke mwanga, sijabeba kwa lifti. Nimetoboa, toboa.
Kama kusubiri tumesubiria sana. Imesha kuwa long time. Mvumilivu tumevumilia sana. Imesha kuwa long time. Kama kusubiri tumesubiria sana. Imesha kuwa long time. Mvumilivu tumevumilia sana. Imesha kuwa long time.
Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na.
More music on trendybeats.com.